those grandma. Abazamu mchero mambo mwari uguti wenu na bantwana. Namefunu skipa la enjini. Namefunu kwa kintos grandma.
I'm not afraid to die.